Question is, if you're not friends, what are you?
Hey.
Yeah, what are you?
It cannot be defined. I mean, it a bit between me and
I'm asking, I'm also wondering, what are you?
Anyways, mimi niko na milestone ni sawa. Story leo itakuwa very interesting, eh? So kwa tukiongelelea hii story ya wanaume wanavumilianga tu hawaulizangi usaidizi kwa wingi.
Kwa nikupe.
Especially Brian ndo naonanga na
struggle. Brian anafanya peke yake.
Kwanza mliona vile hao wengine wali drop out. I think John ndo ali convince hiyo kwa ajili aliambiana niko na shida. Akasema hata kufa peke yake. Brian akasema mimi nitakufa huko mbele tunajua ile tunasonga.
Mimi sisi ni class nikaona hapa kuna kitu maana na.
Mstari wa dini watu wakikufa peke yao na wengine.
Asi hao wali differ. Huyu hakuni.
One man.
Ni one
man. Ni defy imagine.
Okay.
Ndio hiyo kitambo kijana kitambo ukifika kwa sawa utaona moto kijana alikuwa nadhani ni story za jambo tunamwambia
kabla chips machine
mapema vile hiyo story ya chips machine tunamwambia kitambo sana
si machine ni crash
unadhani mbona siku hizi ya kujangi na
sawa
so mbona mimi hamku ni convince ni define na nilikuwa na nini hapa siku kwani hakuna kohoti zingine si already kuna kohoti zingine wakachukuana kwa hivi mimi nasema mimi
kuna tano
unajua venye walikuwa wameniweka on a chokehold si defy na venye nilikuwa na stress sina machine hata machine
yake mimi tuweza kufundisha sio mara moja tu
I am catching feelings because I don't understand why would you be okay with him defying and not me as friends
sikwambia
mtu hakuna sikwambia mwenye ako okay with him defying kama umeona hiyo statement vizuri ya
okay. Haya, what's a story? Wewe mbona umedifa? Mimi nilienda Nakuru for 2 weeks. Nilikuwa very engaged, singefanya kazi. Ngoja, hii time yote nimekuwa nikiko na hivi na macho zangu nimekuwa already ushadifa. Si ndio sasa nilidifa nikiingia jana.
Anyways. How we're going to start name. What's your thought on this really? Wanaume hata ubudharingi kuongea mashida zako. Ama kama unaongea mashida zako, unaongea na watu specific. Wenye sasa nini nataka kusaidia. What's your thought on that? Mimi personally najaribu kutoka kwa hiyo box lakini ukiwa ndani ni ngumu.
I'm going to suffer. Oh, Nazema. So you're going to suffer.
Easy.
I know. We don't get a rangi ya brat.
Brown skin.
God. I will not fall. I will not fall.
I hiking, but we haven't gone here.
Sasa wewe unafanyanga nini? Unaenda wapi?
Ah. Oh, spendet two shorts, story vision.
Shorts solves everything.
Asa ni kwani mzee kwa mbe kwa mbe si mbali.
Ndio kiangalia vizuri hadi wazae kitambo. Mtu mpaka job, stress zako unalewa, alafu narudi kwa nyumba umerelax, so lete hii.
Ah, alafu anakuja kutolea bibi stress, anamtoanga.
Unajua? You need like, you say nini. Na kuna hao wenye like, hawaguzangi mabibi zao. But to be honest, wanaume wengi hawaguzangi mabibi zao. Wenye mimi ni interact nao. How, like, how do like, the good amount, eh? Na unapata... Niki interact nao, unapata, nasema, misi zikambiana shida zangu huko kwa nyumba, nini. Hadisa zingine bibi yake anashanganga, mbona huyu mjamaa ungeangi, ama akiongea ni masuri zingine ananipigianga. Hao ndo wenye mimi interact nao. So, wanaenda wanapiga mashots zao, lafu wanarudi kwa nyumba. Ye ndo anajua vila atasolve hiyo issue, laina ajalete familia ama kitu kama hiyo. Hao ndo wenye mimi hang out nao so far. Unda kuandika notes.
Kidogo. Si notes sasa.
Unda kuna books sasa.
Nisaidi hiyo kitabu yako tafadhali.
Brayo mbunu una advocate shorts.
Kari?
Mbunu una advocate for shorts.
Si ni stress reliever.
Pombe itasolu vitu mingi sana. Zenye watu wawezi solu.
Ay, hakuna.
Ay,
hakuna. Meri, mkitabia kumisuli kakati. Iyo nesa. Thank you. Mimi like, I can't choose substances. This is my problem. Me as a person. Yes, in the cool I feel very nice. Okay, so okay, that problem is still there. Just solve anything. So,
which? So, you keep your shots. We go and observe how this story to.
Mimi nikienda kupiga shots na nikienda, I'm going to enjoy myself. Siendangi kutoa stress. I've never used pombe kutoa stress.
My pain, it depends. Bile mnapiganga shots. Tukipiga sabu, bile nikuanga na lewa kitambu tu ile proper.
Kuliniacha.
Hii siku hizi nikikaa tu na mabad influence wenye huko hii meza ndio najikutanga nimeenda story za shots. Kama si
unasema mabad influence wako kwa hii meza.
Yes.
Niambi kama we are not the best influence you've had.
Angalia vile umeniangalia. Like, tukipiga shots na maboys. Kapata tunapiga story. Brawe utani backup kwa hii story. Ukiona inaingiana. Tunapiga story. Na ukiambia na watu hivi. Watu wanakupatia suggestions. Umejaribu hii. Umefanya hii. Hiyo ndio kupiga shots.
Hiyo ndio kupiga shots. Niacha sasa nikwambie. Mimi when I go out. Hii inakuanga for personally. Kwenda tu kujibanga. Kuget high ni. Lakini unipate ati nimepiga shot ati hata mtu akianza kuniletea hiyo vibe ya chini actually na mwavoid. Mimi nimeenda hapo for a certain reason. Sijaenda kusikiza mashida za mzee.
Okay, I think mimi na relate na chenye anasema. Hakuna venye tutaenda for me hata mimi. Hakuna venye tutaenda kunywa pombe. Unanipea mashida na tunakunywa pombe. This is the time to relax.
To relax.
Not to solve your issues. You know.
So ukitaka kusolve me, like, ukitaka kusolve issues,
nione ita coffee.
Tutaongea.
Ama ata, isieta hii ni coffee. Wewe wacha maneno. Ni basically, it's a different style.
Pause. Unapenda therapy advice ya free, unapenda
unapenda pale sisi na kupiga venye tulikuwa na kingi pale sisi na nimeenda pale at shop nimeenda pale for flow
kitu fulani
that is that and that is that time see it no let's not get things complicated
Brian mimi mpe anasaidia ngoe saidia kuneza kambia wapi.
Brian, msema shorts. Brian, msema shorts.
Hei, ya, tuambia saidia kisafo kwa jili ya msema shorts.
Inaona ni kama nimeask the wrong question. Na sijui ku rephrase. Ask for my behalf. Rephrase that question.
I think. Leon's mean.
Ama therapy yako ni.
Kichini tuongea na watu. I think. I'd say mimi kama naweza ma social drink na nini. Nikiongea na wasi, ni pressure zuri.
Lazima uongea the problem ama uongea tu.
Shida hiko.
Lakini uko na less stress.
Mi naambia mi uka too stress free.
Zilizazo uki anza kukumia. And that's, hiyo ndo kuenda ta addiction inakamii. Zili you always like, maybe uko na shida. In order to avoid that problem, then unamua, let me deal with it by going out. Yes, niongele kitu ingine nikumia. Kesho nita. Kesho tena ufeel your feeling tena useme acha tena niende tena nikunywe kesho tena you see
wait kuna difference ya drunk na alcohol
kwa gani alcohol ni mtu wezi function bila nini
alcohol
bila drink
drunk ni mtu amelewa
wewe ni baby tu
umelewa you're drunk at that moment rather
mimi kinipatia tu Mary ya kwe therapist na chakulea
mimi nisikia
for the sake of this moment change careers kwanza kama sasa hivi umejipa think about it consider it
tunaendelea na nini sijadifati ati niko sifanyi nini
like
unakata zetu how it works ni when you defer ata ukai ata for that long unaka like una defer 3 days ushaeka in another course
unaenda kazi unachagua ni wapi unataka kuingia
so nika
nikimaliza
si December was month 7 alafu I didn't do a lot of month 7 nilileta marks zangu zilikuwa 0 so I waited for December to end then nika apply for deferral. January I was already placed in court 16 na nimeanza month 7 na wa. Hiyo month 7 yenye
sikuwa get venye na watu.
So hata si ati nimekuwa na that big
like, break. It was just like a break, a short break.
Okay, the break that I had ilinisaidia tu jilikuwa December. You know December you need that break for you.
You do. So nimeget. Yako si ukitifa wewe ulikuwa vacation.
Mimi nilikuwa vacation.
Huyu ni huyu amesema ni kwamba mi I understand the frustration yenye nakujanga na mashini.
They understand maana alipewa buki ya pesa
kuni na
hadi mwake
kuni na
acha mimi ndio nashinda. They understand maana nani
sasa demo wake. Huyu mwenye anatengeneza unaona vile maflowers zinakaa.
Hapana, tunajua hiyo abuki of money. Yes, mimi ninauliza who is the understanding man?
See that one, that man.
Which one?
That man who's
understanding. I know there is an understanding woman, but an understanding man.
What does he understand?
I don't understand whatever it is you're talking about.
You also don't understand.
What you're talking about, at that understanding. See, understanding.
No, like, at least, see, maybe, like, remove a video. Show me something that will give me reference, because I don't know the guy.
Okay. Understanding woman, I'm understanding girlfriend.
Understanding woman.
So what does, okay, what, how did he come to be called the understanding man, basically? Let me know, I can't talk to Roka, you are a
fool. Yeah, pa. Nyama bite.
unafikiri ila
pia lugha hapo hivi.
Ndio mpewe ni understanding woman and understanding girlfriend ndio yeye sasa.
I do not need to
deliver sielewi understanding man na kama about it.
Jote waambie.
Mimi jote you the understanding man.
Heaven is the goal.
Like any meaning of God, who is this? Like, how did he come to? What did he do? What did he understand?
So, girlfriend, like, the understanding boyfriend.
Hmm? Girlfriend, when I'm with an understanding boyfriend. Ah, man.
Understanding boyfriend, eh?
With difference, your man and boyfriend with them.
That person, like, that understanding, just not a woman.
What is it with your man? Bro, you see, you're going to be doing something.
I think, it's a joy, like, to spend it with someone who's going to be up on
subjective.
Mbaya kama hii conversation inaendelea sasa hivi unajiuliza ongea na mtu sasa if it's gonna happen
kwa ground
kila mtu ana side yake so not unless you are
sasa singe sababu tunakuwa na hii conversation we want to hear your opinion
ndio sema pia understand ina depend uweze kuelewa tu kila kitu it's human and then as you know iko like a new person so kuna mtu pia alikuwa ananiambia logic na emotions ni vitu mbili sana zinaingilia nanga na watu wengi so madem wanapulingia out hiyo kadi ya emotion na majamaa tunapulu and then to maintain
a balance
at times you have to understand that maybe unaonga mazi ukiaki unaye singine mdemu wako anaweza tukuli huu unashangamana mtu anabia unaget because of mski unaget una bring out the logic unaleta facts but pia yes analeta facts but maybe
ime come out
na na emotions na hiyo perspective yake sasa ukikuwa kama chalipi ya tukileta that other side ndio askia manzi anasema huu jamani juu umeto hiyo side ni unaget.
Mm.
So kuna diversity tu a simply you know beauty of life tunafaa kuanza so I think for me the spending is a vibe mtu mbaya ni watu watakuwa ni kama sahihi sema hey hizi vitu ni wanaume wanafanya hizi vitu na demo wanafanya lakini mbona mademo anaenda huko lakini mbona machaliwa na as in how they get
but unajua I think kama kuna advantage tuko nayo at the moment with the fact that we can talk. We know kitambo, it's not like our parents used to have this conversation. Sindio? Because we don't think baba yangu walikuwa na group, wanakaa chini, wanadiscuss, you understand the man, you know what, there were rules and regulations that were so strict, it was not okay. And the service is even a foul same, because kuna hiyo opportunity. Ama nimedanganya. Wacha kusema ukweli, kusema sema.
Love me, Diesel. Inabili kuna proper tatua nina.
Wee, John Chester kumakiza understanding.
It's the same thing. The same thing, niko tu hapo.
Lene.
I think a...
Proper tatua nina.
Proper tatua nina. Uyu proper tatua nina. Mini natakanga sana kujua bwana yake.
Hakuna kitu kama hiyo. Mini
natakanga kujua bwana yake. Ndiyo nijue. Okay, for me ni nashangaa huyu bwana. Huyu mama anakanga TV na kama kuna kutafuta.
Boss, acha nikwambie. Mi opinion yangu ina kanga moja tu.
Mhm.
Si ndio? Hizi vitu manzi ukipata mse yani 100% like you never. Na wewe chukua tu watoto utengeneze.
Na get your clay.
Si ndio? So ni vitu zingine tu compromise tukaa. Ndio nasema saa nyingine hizi convo ni normal. Mimi shei kwa kansu kwa sababu nilisema I remember ilikuwa story ya demali alikuwa hii thika ule dem alisumbuliwa na watu wa bike.
Nakumbuka ule huko hivyo.
Hiyo kwa vile mimi mjonga na msia akanikaza kwa hiyo kaniambia bebe huyu na support hii story. Kamwambia hapana. Sieti na support. Kila mtu amefanya mbaya na kila mtu a take part yake, a take
responsibility.
Mm-hmm. So ukiambia msia hivyo, most times if you don't support what people are saying, mtu anaona huyu amedifa na mimi. So anisikie. Unaona? So huyo elewi story ya diversity. Yeye anataka tu yeye ndio
point moja
kati yake ndio ukweli. So I'd say hii kitu inakuja inakuwa sema hata kwa hizi relationships hizi na si wewe ni married, hebu ni show. Anyway, kwa hizi marriages. So inakuwa tu
hiyo. I am not married.
Iko tu hiyo. Uambie unasema uja mwangu na hiyo nda shorts kila wiki. So ni mimi nielewe akiwa mlevi vile atatu na nielewe vile nitamconvince hache kuenda shorts, unaona. And then for us ni tuelewe huu ni mama anasema hati tupunguze hizi vitu.
Mi nisikia ni kama nataka kukunguliza hii conversation kidogo, history chan kitu hini nisikia. Kwa nini wanawake watawatakanga na kwa mazao wakienda kwa ba? Kukunywa every evening?
Good question.
Okay, so this is personally. Nitashangaa because like ni nini inafanya kwanza waende kulewa. I want to know that. Do you have issues? Did watu wengine wengi wanadili na wanadili na issues zao na pombe, right?
Mm-hmm.
Number two, is it financially like maybe we are in a bad situation financially na unaenda kulewa kila siku? Hata mimi sitapenda as a woman. Right?
Mm.
So, me, from that your perspective, like me, me mwenyewe I'll be bothered if my man enda kulewa kila siku. Me, hiyo ni ukweli. Yeah, once in a while it's okay, but kila siku. And then kila siku, if you do it daily, suppose you have kids, right?
Mm-hmm.
Uko na time ya watoto kweli.
Acha nikwambie mimi venye mimi nafikirianga. Umebaki sana hivyo.
I think mimi na mimi venye ninaona ama kama
sijaolewa bado tu mimi naona anga ni kama nitapeleka hiyo bomu. Sijajua kama nitapataka nianza na kuanga hivi. Lakini mimi kwa ukweli mimi sitaka mtu anakujanga nyumbani mapema.
Anyway, I don't miss you with that.
So, the ladies are the question.
So, brother. Okay, but what I'm with the baby, you're saying, you make a bronze on already, and others. Point it, okay, please. Find something that you can do in the evening. And for me, if it's that, going for that one drink, one beer, me don't mind. Just don't, please don't come from
early. So, ladies.
And also, do not come home late.
So.
Kukama.
Because already I have said.
How late is your late?
If you're not married, or if you're married, and if you don't have kids, come home at around 10.
Mm-hmm.
9:30, 10.
Latest.
I mean, latest.
next day.
Just make sure you're sleeping in our bed. Me, baby, I don't give a shit.
As long as you're at the bed.
As long as you're coming home. I don't. Okay, this is my perspective right now. It might change tomorrow.
If they,
but right
your
now.
Your perspective, me, like you're basing it. Come now, Toto, right?
Come out now, Toto.
Kama
tuko na watoto. Kama tuko na watoto. Kama tuko na watoto. Still, I can please.
So, would I help your
room? No, it's not the same. Okay. Me, chenye nina feeling in me. You want the help. But you may not get it the way you want. Because this is a man. Me na jaribu nikuangalia ninaona this man is not capable to give this child what I am expecting. Because this is my expectation, but I am expecting from a point of a woman point of view.
Like, expectation will not mean
that. Expectation, unaona kama saizi venye madem saizi tuko, tunakuanga tuki expect, oh, mini nataka, okay, if we have a kid, come home by 9.
So,
you know, come home by 9. If you're coming home by 9 p.m., that means maybe utakula, kama huko umekula.
I think we're
Tuseme, yes, maybe you're fear, or maybe you're gonna fear intimacy. Because why would you want? You're not fear intimacy.
kuna best yangu alikuwa ananiambia actually alikuwa anapenda vile unaona vile mimi kama sato na mkanga tu nikijua ni ball tunaangalia siku nzima again
umeset mingi hapo hivyo
so then hata yeye alipata tu interest ya kwenda kuangalia ball juzaa si wote ni mabest wake na tunashinda naye so manzi anataka kuona sato mbona tunaenda ball. So for I think I'll come to another experience. I said, hey, I'm a job mau, ngara tu ana kwa na kapo, suit kaza na kwa na. So for her, say at least she appreciates. Kutoa kizema ya menda futa. Najua liko na job kwa na kuhani. So umenda, umeka hapo siku nzima.
I think and you then, and your perspective, and because at a mimi, that's how I came to love football. Okay, football nilipata tu vijana kwa nyumba na wanaochingi football na actually say you need another change trajectory. Like if you come and coach a fan, me for me. And I've come to realize I've noticed when I was so immersed in football, the guys who watch football, they don't watch a fan. When I'm in football, yeah, football minimum. Ni football for me, see at me kitu. It's an interest that I found myself in. But F1 is an interest that I am seeking. You know, I love cars, I love the thrill, I just love these guys, the family power. I can imagine the adrenaline, maybe a lot to you know, that is something. Yes, football you can have thrill here, but nilijipata quite sikuchagua. No. At a kama later on, I came to choose it based on that foundation. But I found mimi nilijitafutia na nikajitakia na nikajipendea. Unaona? So for me, and the reason why I'm saying me, I don't see myself. This is seeing myself. Anything can change. If you're not hideous, I'm not here, but I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. But I think also, when I come to appreciate, unaona iyo happy hour.
Yeah.
Baby, you guys, when you guys start working, go for those happy hours. Mm-hmm. They are so therapeutic. Even if you're sitting by yourself, don't go home. Don't rush to go home. Iyo masaya, iyo traffic, go iyo.
Go make sure. Go make sure the area is stable.
Na ikisimiki. Make sure that
Kaloko ipo hapo.
Aki. Kwa Kaloko, kitu moja mimi ninapenda na Kaloko kitu. Nineza kukunwa. Na ikinilemea, itaache na mtaspeke kukunwa kesho. Hapana,
You can leave the bottle up over here.
Especially kama kalitoka kwa maybe ni kalitoka kwa gold gold club. So hapo ni mtu unabai mzinga ni magiwa unakonyonga at your own pace na niko hapo ni sote minajua ni kwa mtini unono na kuzimisi kwa napende yo story za kukwa kwa kazi na hiko kwa kazi I do not think I necessarily want to unwind in the presence of my partner. But please, usizoe kukua hapo.
Lakini unajua point yako, like pia unajua hata mkiwa in a relationship pia unafaa ku allow other uyo your partner hata yeye ku allow you have a me time.
Sasa mimi I want important. A me time every day. If it is possible, can you just give me me time every day? Because at the same time, I came to realize men are not going to listen to me with the way I want. And me, I love to talk. Kwa hivyo, wacha niende, by the time inafika huo, unaonanga venye, if now I have seen everything, I am bringing you the tea. Brood tea.
Umesha unwind kila kitu wetu.
Oh, rather, nimesha chagua chenye inapeleka home. You know, like for example, nimeza kaa hapa na nini, like niwaambie, oh, imagine, nimepata na makanda kwa nini. But there are things that are actually disturbing me. Those are the things that I will go and share with my partner. You get? But these other things, because nikianza kwa mimi, kwa nini, nikianza kwa mimi, I want to tell him how my whole day was, 12 hours, 9 hours, I want to say it. But he may not be able to listen to me. But if I have that, if I have that time to myself, first and foremost, even if I'm seated there, I'll go through my day. I'll go through my day by myself. Tukipatana nyumbani ni essentials to my discuss. Ndiyo pia mimi, kinichokeshe na nisikuchokeshe. Na usikose kuniambia. Una get. That's another thing that me sema. Because me, I've been in a situation where... Lakini for me, ninasemanga.
Me bado minimistic, sato utoka tu mtu yonoka na...
Ball tu ama kitu.
I think men pia wanafaa ku embrace hiyo kitu ya boys club. Mkuwe na club yako mnaongea. Mna share your stuff.
Men do it every day.
But most of the time sisi we're actually doing something.
And then watch let me tell you, the people who are gossips, it's you men. Men are the biggest
gossips. My bro has the hottest gossip than that.
See? What has brought you here?
Semikombia. Kila time wanaume wanakaanga hivyo. As much as tutaongea about huyu jamaa nini ama kitu kama hiyo.
Kuna toxic topics ndio hapo.
Toxic topics ni kwa sababu they are gossip. Hakuna gossip ambayo ikwangi toxic.
So, as much as unaweza kata majamaa wanakuangana hiyo gossip session, eh? Hiyo kitu ya kuchangamsha watu. Hapo unatokanga ukijua mtu mmoja ama watu wawili wako na vitu wanaenda kufanya. It's either itajenga nchi ama itabomoa nchi. You ni guarantee. But you ladies on the other hand, I cannot comment because I don't know.
Do you know? Let me tell you. If we don't do what we do, the other is going to kill us. unawacha nikwambie akuna unasianga hata queen alikuwa anaenda tea. You gotta have that tea. Because let me tell you, one, you will never understand a woman. Unasikia chenye unasema sana, you never understand a woman 100 and a woman may never understand you. So if the emotions, if I don't take them to her who understands, who will give me a point, I will give you hell. Unapatanga, mtu anakuja for example. So unapata saa zingine tuseme me and Sage are dating. Sage yesterday did something. Let us see, did something. I have not concluded what yet. No, like in this conversation, yeah, but he did something. Yeah. If I come up with that, I'm expressing myself to you, but you're not getting me to a point that I am crying. But do you know if I sit with Mary, she will understand?
Yeah.
And do you know, because I am operating from an emotional point at that moment, and I'm feeling my emotions are a particular way, I may not see the logic. But because Mary is not feeling that emotion right now, but she can understand the emotion, she's able to make me see the logic. That way, when I am coming to you the next time, after I had a sitting with my girlfriend, my approach is likely to be very different. My approach is likely to be different. Because we've got a set here to kaangi tunaongea. And tenda na kambele vinyonde, can you imagine yesterday he walked in the house at 2? Ama Maria kuja niambia, can you imagine he walked in the house at 2? Na mba sita, akingia, do this and this and this and this. Ama ninamuambia, kesho wakakuja hiyo masaa, usifungue hiyo mlango. Unaget, like, but basically, I'm thinking from a point of logic.
Emotional aspect.
And I'm feeling high, or rather I can relate to high emotion, something that you can't. A sense of gossip.
Women listen to feel someone, I'm a feel the type of emotion gonna and adore. You know the difference, kubwa ya mwanamke na mwanaume. You know kwangu kweli.
Ati women to listen to feel.
Yeah, una feel ni nini emotion gani mtu anasema kikupigia story
ama. Eh, actually and I think that is very true. Or rather you see you guys think from or listen from a perspective of solving. You may not even relate to my story.
Okay, naweza kusema hivi.
Okay. Nini, by the way, hiyo nini hiyo point ya wana listen from a point of solving a very true. Like mtu unamwambia shida hata maybe leo me encounter mashida mingi kwa barabara, you just needed someone to talk to. Umekuja ume rant, mtu badala ya kuranta si uache hiyo kazi
ama tunasikia kama hiyo scenario ile au nimesema mimi nienda nimekuongeza na conductor na kuja naanza kukuambia unijue bibi huyu sieni nijamisha. I'm just expressing my emotion, right? I'm expressing my emotion. But wewe utakuwa utawacha kukupanda hizo mat. I'm not asking you to tell me not to be, or you get. I'm just expressing myself.
So alafu unarudia kinyo umesema ku confirm kama umesikia vizuri. Mtu kama
huyo sasa unaona huyo.
Especially ungekuja kuja tuone au
kuja anza kupatia office stress. Ebu fast listen.
Listen.
Before you never know, she's discussing about a user Jane again. She's discussing about a Jane who is frustrating her. But then again, utakuwa surprised. That same Jane. The same Jane that they go for tea.
Alafu pia nini hii story ya mtu akikuja vitu ninamuuliza like are you giving me all this for advice ama unataka tu mtu akukusikiza. Sometimes
ama usiulize wewe unataka watu
wakusikize.
No, ukisikiza kuna cues. There are so many cues that chicks give. Kama for example, ukitaka kujua kama mtu anapewa, unasikia majibu. Can you imagine? Wow. You know? Maybe that's now me expressing myself.
Wait.
Myself.
itakuwa moto.
Sasa nikiwa na stress na niko kwa hiyo point yenyewe inafaa ni quit. Most likely utasitaongea about it. You just see I'm stressed. Sasa imefika mahali it's common and now it's just draining me. Then I've maybe talked about it, now it's common. It's just draining me. Sasa ama unakuja unajua ni job squeezing and stress so mimi hata nasikia kukuit sasa nataka sasa ambie wewe
hata unajua kama ni statement kama ni
unauliza so prompt some things like lakini kwa nini lakini si nimekuwa na stress zilipo nazo. And then kuna venye kwanza si pause ni kama tuna expect kuseme kitu. Baby conversation za madei ni easy track. Na kwa mimi mtu, it's easy to track. Wanaume mnajua mnafichana na tunanyamazana. Sisi yetu, wa mama kama 2,500 wakaeko kwa trajectory, wa mpine hivi, you can see it's almost the same grid, but you guys don't like to fall.
Tupigipose will continue the conversation.
Yes, I'm not a call.
It has a lot to talk about.
Okay, it's nice. At least
it has a lot to talk about. Like people, like unapata some aha moments. Kiskuka. Something next to do. And the less as a because they have passed us by. So that's all for today, folks. Tune in next episode.